seraji law kewdi bo mako handen anangunde mu inede fangade nukuje station ngaji yo gabe edum weli dum be be kuliti wide dum an way wadde fabe bam essence no yafiri yogo walda be hakillo e wiben dum an way wadde rafinde nagu do jamarande hono wadde chumuji
direke
de chotirte essence golirta e seria lamu an han uddude de ko de nafata ka yo sabe de batti yimbe pardama talludo motoma se wala essence a yottoto nokkur burde fu badade uditinde sotirde essence bange cuudi nan nokkuje do yite way nangude ana way waddude bonandaaji
uditobe di station ngaji kuliti wida ana teddina sariyaaji bamaade do kabar mudum e be darano denagu jamarande yodum golle be do kebal wonno ko bako nafu jom station goto kuliti wida
mi station point
wa hore gollirde leedi men bangal yigaaji hokkata yamirore fa udita sotirde essence kebadu tagal jeengo talkimaada e labal padma uditinde nokkurde non golle muudun garan jeew nokkuje de tagal nande jate meeri yo tagal muudube dokkete yamirore instincteur ngaji de jeetonde yo fa nifa yiteji bargoji kebinaadi jaarendi du anambaawi taadinde jaabugol yite farde mun jangudu fa sanne
fa udita station essence won sariyaaji de kanda tedinde bangal hawalu dum wonnoko bugari fane horejo gollide noditande brigade urbaine protection de l'environnement commune naybo holliti wede
bon tout le monde
meri oka yo wattu mon nande jate fanda hawalu woni ko rainte yo mero a hani waddude daranibe hawalu fandoka hakkilaji mudum sebe jabi uditingol sotude essence de tiagal mudum woni ko meri hokkata jamirora uditingol mum se tawi sardeji uditingol mudum tabaka meri o ana wawi uddude nokkurende
sariyaji hedi bama do kabar mudum do mali do notade amen gol landul anatiidi min gadi e bawde amen fu fa direction nationale de la géologie et des mines noto wala fu ko jabi wide de gollide wonno hokkore yamirore uditingol station ngaji momin tewduna haldude o holitino wide notono landidi ka sagitake o salli fu etawede wattu joni o station ngaji ana udite tatteji fu le ngalure de no hebira fu e wi honjotobe hewbe laamu o wonno daraki e darnde mudon.